I go by the name Jabide.
Na shoti baba,
give me space.
I can't go save it.
1, 2, 3, go.
Vimbada, 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 energy. Wachanguo zira loke like a baby. Moji anja bidi we drop this a heavy. Incrust we party, incrust we raving. Wakiuliza, washo incrust na jibamba kabisa. Tell them na jigamba kwa Jesus. When we think about what he has done for me, daily blessings coming.
Power. So na shukuru niko sawa, so mina vimbada, hey. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada,
hey. Vimbada, 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 vimbada.
Shoti baba, hey. Na ukincheki hapa nimetoka fa. Na kauni ya mimi unaweza uliza shosho. Vila lisumbuka kwa soko alafu toka ukoka. Sasi watoto wa sonko sano hori ya tandugo. So na shukuru niko sawa, so mina vimbada, hey. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada, hey.